ọgbọna ọ ga-enwe na mgba ije je n'obi eze elu ụwa. Let's join together and dance to the glory of God, cause it's worthy of our praise. A ga-agbakwa egwu agba, a ga-agba ya ngwa n'ụkwụ.